walaalayaal madaxweyneyaasha siyaasada wasiirada xaafadda mid kasta oo halkaan ka soo qayb gashay marka hore marka xigana waxaan aad iyo aad u mahad celinayaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo shacabkii dadweynihii reer Jubbaland oo maantay sida weyn noo soo dhaweeyey waayaha waaye kacaanka gobolgii maarag kana igu horay horta aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dhammaan shacabka reer Jubbaland iyo madaxda iyo inta kale kasoo qayb gashay marka hore horta shirkan insha allahu tacaala anugu waayaha dadna soo dhaweyn kare oo Jubbaland noo bilowday iyo waxweyne qadado khayr allaha siiya buu rajo fiicanahay shirkan ilaahay ha nooga dhigo mid khayr iyo nabad iyo heshiis keena dhib badan ayaa jira isqoonsi badan iyo mashaakilska aad moodo maaragtay dagaal hidiyaha hoostiisa waa tiro badan marka ugu horeysa riddii ka naxaysa ama ka baqaysa shirkan in dhibo